ndamuneya muvhili, ndamuneya zwiḽiwa, ndamuneya zwoṱhe o to phaisa. Mwana wavho o to phaisa. Ndamuneya muvhili, ndamuneya muvhili, ndamuneya zwiḽiwa, mwana wavho o to phaisa. Mwana wavho o to phaisa, oh. Mwana wavho o to phaisa, oh. Mwana wavho o to phaisa, oh. Mwana wavho o to phaisa. Mwana wavho ndo mufuna, u to kola pezi. Mwana wavho ndo mufuna, u to kola pezi.